poluto la gue upile mpilo yako logo zenzi into ngasiyo ausawaza masigo.
Winds of my mind.